ko ne batabani bange miyogeyoge misomo nyabula okundetela digri munju zekyo kimu ku bye nalisisuubira bafuamirero okisimba n'olosanga n'okuyambayambye katonda w'abanyiikivu esaala n'obuuma bwange obw'omu bumwanyi obuno gyoli muli bawanguzi nnyo temusaaga ebisale by'essomero obutabizanyisa okutunula enkaliriza ku bulakaboodi mwalagirira musoteera congulaturation ebintu ebyo tebibadde byangu oyinja bwenkya n'okugattamu empewo ab'ogwa naggamba batayiba mwenjogera nga ntya katonda baakubazi feriya mwempisa n'obuwulize temwabisuula mwabiwerekereza nga bukakamu era baboogerako ng'abatagala mbakye muvudde mukunguza n'omuwangula guno nze siina bukakafu bamwegadanga naye kasita mwageetinze lizaatisi abayivu kati ekiddako kyeki ng'enkaza lujja sebataddeko abiri si gye muyingiridde sinyangu muzze okwolekera okukola ebinaaba fitinya ng'ekandago mugwisanyeeko bwenyi nagasanga agajweteke kati mulye kamanye ng'akoza nawabwa ate oba ye uganda yakati digiriza edda zanyumanga omulimu ogufuna tonagifuna omuntu yakolanga kyasobola kyokka ebyaluno biri matankani bifaanana ng'ampale z'abasevenyalo ebikyakweyimirira ebibanguke byafuuka bya katonda na famire yange tebikyali bya forgotten my country okunoonya omulimu mu uganda yatu nagwo gwafuuka mulimu omutongole singa munaagenda n'amagezi gange musomenga ebiriyinzika okkolwa wakekuka kubeera mu sitiiri kikyoli mu motoka ez'empaka ovuga kyofa olabanga n'ebizimbe byaffe bisiiba birindiguka bigwa okusonga ya gambolingi kusanga bazimba nga bakola edukeshoni eyasomerero bwa kawuntanti omusanga akola bwa turafiki ledi emu kuliko mukwano gwange yasoma bya bulunzi aweereza sipootisi lwaki temusoma byemulikolanga kwe kumala gasoma okwo kwe mbalangira musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo omusoma ennyoffe tukeera ku kyacyanca okufaanana asikidde abaddaali n'ennusu timugenda kuba ekyokulabirako ekirungi mu nsi ne mubanguza obutabituulira mumufeebya ne uganda lwa nsonga ey'okwenyigira mbye mutasoma owooza nasoma nnyo otamiira bw'ogwa olwo bye wasoma obikoze budde ki nga tonnasalawo okukyosomerera kilowooza bw'omala oba kyangu kyakufunika lwaki osoma okufuuka payiroti nga mu uganda ennyonyi muli mu bbiri kyokka muli kinaana mu kalasiruumu omubaawo mbuwaluka ganvuma ebyemizannyo n'emirimu egyo mutegezaako sente z'ebyo zirya nga yadde tonnabimala n'abatasoma bangi bagagga wadde kwegira otunyumiza empapula zo otandike n'owaayiriza abalogo bantu abatakutumangako okusoma muwawa gutyo eno uganda si kyangu kutereera eyandiwonyeza entaakola bwe sekyuliku buleesi yasoma yinginiyalingi kati ate akola mu situdiyo kibi okuba nti nawasoma bwakapenta ogenze ku kitanto otaddeyo kukya mu kifo ky'okusiima bwe ndidikya wammwe mugenda kugamba mbuulira bwatubuukira musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbirabeyo uganda Simani kremi mujago sabana Okuva ku ivurini ni mwami adamu Katiembera zaba mtuzo somere razo Mono simani omalozi tunde rudawa Chechi kugano kusoma wa ketalingi Walio ulideyo sizoni yokulie mbere Kali nsala woyabio soma yefu Ono nyantondo tandike no kukolima Kusoma usawe mula konota wewa Wewolota andike kachirinika Awo jakuwa nogu latimwana wafe Aliranye limbo msezo mfana ni Ogendo kuyangata nirambibuzo vya fe Njyo tukiriza diye misomeja kusumbua Evi fangwe ngula viwa soma cheswa Oinza no kufanga tofunye visa Kakura ngeri jasomba vulikantu Yali visera seven kanyanya zola Zamani gange gandi mumwe bantu Kosine katonda wange bema nyatafa Okuyimba oluganda nendu omesa Kwe kuvaba tamanya ngamba neba jule nuku Kuvalu wakirizo lwane talo zange Naba nonya kova higa mukama Kati nsabo wala naba mpala nabona Tutangalize mikisava njagaliza Kandi kirizo kwa galuba vira Kuli alinda magezava mugulili Bekata jira kumeri akana mega wanjovu Tofuka kayembe ya sabala Owangale nyo sebufu wango Ni musajia ovene tomvanga mu Aga menyemba zintegeza semanda Watunyereze kifundi kwa dadi Musome mitu evi ambo kukola tenga ni mkwanga mebili Tomalanga soma kutoka lungereza tufu wete la mbira leo Musome mitu evi ambo kukola tenga ni mkwanga mebili Tomalanga soma kutoka lungereza tufu wete la mbira leo Soma kuchoka lungereza tufu wetera mbira leo